macho ya kusinzia, nyuma tela mgongo kanisusia, yani haelezeki.
Yake nyonga fupa haina, akinyonga mina mimina,
utamu wake zaidi atende vipi simpende. Mtoto sexy anaga kokoro, chumbane na nchese dandomboro, navo fionza supia kongoro, hambo kimembe. Pipi maganda kaifua, kicha kimenipanda mi, yani choto linaavi kishawa, na kipapasa kinanda mi.
Chini, 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 baby nyonga chini, 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 raha zote nipe chini, 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 baby nyonga chini, 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 chini.
Kwa ulimi hatari, totufundi kama jini
hatari,
kama kupe uningangania,
yeah.
Nipe vitu konki ntuli,
yeah.
Ilete paka down,
down, down.
Ishushe paka down,
down, down.
Baby yote yako ifikishe kunako, kwa michezo ya jangombe unola kusaka tonge, toto linavyo mwagika hivyo, tena linatanga sifa hivyo.
Chini,
yeah.
Chini, chini, baby nyonga chini, 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 raha zote nipe chini, 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 baby nyonga chini.